Nogai General Utudumna de Nogai, Lami the Lady Tagazar, Amiru Alhassan Albade, Wat Yilaru, Ele Gure Batti, the Endangam Batte Fantin, the Reope, a Warpem, Edofi Yogo Loctorore, Borgo, Etabala, Kanye Gallo de Belleyara, the one the Purtor Quaitin di Wada, Dundu Kondani, Fetele de Dunia, Wadar and Balagamuyade, Fetchar Bibadama, the Kanyoni, Kowadidum.
Yilaru Tindu, Koromun, Kanwani do Filla Chellal Bali Nimbe, Ninkalana. Ewide ko worbe accarobe ben ja lokotoroje sawro wade e wadde eto cellal balli mu'em ano rewbe wondube e deedi ben nonni ben ja be dimo der lokotoroje seni ben jonta madu be accha jarol gadigi na ko nandi e mun go wiide no sawran jonte pabbe dem gande jomu ye lokotorore buudi hamre no hisina dun jonte pabbe dem ledde de nimbe gonno kawra e yarde de ni wonno sabano nimbe nyaw nyawuji di anda kadi
amiru ala Albade, o wi on himbe nokkuto be jeyto fu jabbete kebe jabbita go lobbol dum welibe du konan sanne pelle tokkiti tode gambate rewbe enda njaha loktorore etode deedi mudum em kanyu e sawrugol suka mudum en jojjinama ele jahangal
ko kayen bonno irsalan
ko min kali dun talkaabe kettinana kemin be jabbi du ko min bi gan halaji di min kala ni be di be jamay min fey goddum kasin be beedi tindan do majjino sani be bi min tokkito e wadde tindindi sab kambe wonbe le wuro be andondiri wodi du be ngatti pelle der wuroji din tiagal diludu amin ndarde sako nimbe no don tokkiti ko min kali dun na ngala no ngada dum sabe majjum wadi ko min ji jama arende fami jondo ko nimbe gonno pilo
da hankam boray gugu cici
lamina leddi tagazar o holli fahande o wi hono jahanga gal do gongal wadoyte gam batte tindi kanyo furtugol ko e wade yaade e hunde latino lati ko sadi sanne e der leddi en kan wonno dewlingo sukaloyi ko yonayi ko latino han tawe accama